Rafael Cuba, Rafael Cuba, Ole Guzu. Y el Ele Mama. Migidum. Kote duniani sitawai mona mwingine kama wewe nimetembea kote duniani sitawai mona mwingine kama wewe I've walked around the world but I've not seen no one like you I've walked around the world but I've not seen no one like you Papa you're so good Papa you're so nice yo Papa you're so good Papa you're so nice yo Nilizo jango nole jamedari Musela taka si jenda shakari Kwa Yesu sitoki mi amusari Musitari ni nazomi Nilizo pewa nole Musela taka si jenda Kwa Yesu sitoki mi Kama ngoma imekushika furi furi Amukanza katika sari sari Kama ngoma imekushika furi furi Amukanza katika sari sari Twende mbele, twende nyuma Twende mbele, twende nyuma Twende mbele, kati kati To the left, to the right To the left, to the right To the left, to the right, ah, cheza, 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 ah.
Ah, show me, show me.
Yelele mama, I be killing the beat and leave them with a hit. Ole guzo. A big tune out of one time entertainment.